Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngwana modimo tla ke dumedise ntle mo mosong wa letsatsi le ya ka metlha ke re dumelang ka leina la Morena Jesu. Ke tle gore re tle go share-a lefoko la modimo le modimo a le beile mo pelong ya me. Ke batla go bua ka setlhogo se se reng the God who won't forget us. Modimo o a ka skebeng a re lebala. Tla re rapele, modimo wa rona ka leina la Morena Jesu, lefoko la gago ke le papa re santse ne re tlole arogana. Bua le dipelo tsa rona Morena, ba botlhe re lebeletse go tswa mo go wena gore fitlhelela kwa botenteng, gonne ga go bua wena modimo wa ka, re a itumela ka gale maemo a botshelo ba rona ba fetoga. Tshegofatsa botlhe ba ba reditseng ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Ke batla go simolola ka storynyana ka pelenyana fela se se khutshwane gore kgang e ke tlang go bua ka yona e ama banna ba bararo ba ba neng ba tswaletswe mo tronkong ya Egepetwa. Ba ke kgosi Faro. Wa ntlha e ne e le motho o nneng e le a baker, a mo bakela marotho. Wa bobedi e ne e le o nneng a mo direla wine ka go gamolola diterebe a di gamolela mo komiking ya gagwe e kgolo gore a kgone go nwa. O wa boraro o ne a dira ka mo ntlong ya ga Faro. Re bona boraro ba bona gore ba tsene ka mo tronkong, ba babedi ba tsene ka baka la gore Faro o ne a galefile a ba galefetse. Ga gona lebaka la gore goreng a ne a ba galefetse. Mme Josepha ene o tsene e le gore ga a dira sepe, o tsentswe mo tronkong a sena molato. Mme se se botlhokwa ke gore ke banna ba bararo ba ba leng mo maemong a tshwanang, maemo a go bofiwa, maemo a kgolegelo, maemo a seng monate, maemo a sello, maemo a tlhokang support-o. Re bona ra itse ga o le ka mo kgolegelong gore o eletsa gore o ka bona the visitors, batho ba tle go go etela. Ga ba bona fela wa itumela gore go na le batho ba ba go gopolang. Lefelo le la tronko lele ke lefelo le leng gore banna ba bua ka mathata a bona, ba share ka diprobleme tsa bona, ba gomotsana ba le ka mogare ka mole. So they are in this together. Mara go diragala gore banna ba babedi ba banne le ditoro tse di sa tshwaneng. Wa ntlha o lora e le gore o dinonyane di tja tlatlana ele, di tja borotho bo nneng bo le mo tlatlaneng e a neng a e rwele. Josepha ga mmolelela a re utlwe go gololwa after 3 days, mara pheletso ya gago o gololelwa gore o ye go bolawa, o ye go kaletswa, go tlabe go fedile ka wena. Number 2, wa gololwa le ene, mara ga golola go na le mantswe a ke ratang gore re bue ka ona a Josepha a mo fang ngwana, gore wena o gololelwa gore o ile o busetswa mo tirong ya gago. Mo Genesis chapter 40 verse 13 Josepha o bolela e bolela jana. Josepha a mo araba a re tlhaloso ya yona ke dikala di le tharo ke malatsi a le mararo. E tla re letsa malatsi a le mararo a sena go feta, Faro a tsholetse tlhogo ya gago a go busetse mo tirong ya gago. Mme senwelo sa ga Faro o se moneele mo seatleng sa gagwe jaaka gale fa o ne o le mothokedi wa gagwe. Fela a ke o nkgopole fa o phela monate, o ntirele ka lerato, o nkumako kwa go Farao, o nthuse gore ke tswe mo ntlong e, gonne ke utswilwe tota kwa lefatsheng la Baheberu. Mme le mono ga ke a senya sepe se ba ntsentseng mo kgolegelong e ka ntlha ya sone. Mafoko a Josepha a kopang mo monneng wa tlo tswa mo maemong a ntseng ba le mo go ona mmogo o tswa pele. Josepha o re ke a kopa le nna yaka ga ke sa dira sepe, number 1 nkgopole, and ga o nkgopole ga o phela monate. Because go na le batho ba bangwe ba ereng ge ba phela monate e be ba lebala batho ba ba neng ba tshela le bone, batho ba ba neng ba rapela le bone, batho ba ba neng ba share mathata le bone, batho ba ba neng ba ba fa support-o, batho ba ba tlhaloganyang ko ba tswang ko teng ba ba lebala. Yaanong Josepha o kopa monno a re e re ga o tswile o phela monate o nkgopole, e re ga senene o nkgopola o ntirele ka molemo, o ntirele ka lerato, bolelela Farao fela ka nna gore ke kgone go tswa ka mogare ga kgolegelo e. Bate ga o e bala o ntse o tswetse pele le yona, e re monna o a lebala
Josepha ay bana ba modimo go botlhoko go lebalo go botlhoko phidile le motho go botlhoko uitsane le motho mara ere ga tsana mo maemong a gore a be delivered montong eneng motshwere a kriya mereko a go lebale a kriya lenyalo a go lebale le ne le rapela mmogo ba kreste ba gone yana re a lebalana re lebala le batho ba ba botlhokwa tota mo bophelong ba rona re lebala batlhanka ba modimo bao ba neng ba re tshegeditse ka nako ya lo ga gone go le botlhoko mo bophelong ba rona ga re se ne re tswa fela mo maemong a le re a ba lebala re lebala batho ba bantsi re lebala batsadi ba rona re lebala di-neighbor tsa rona re lebala batho ba ba neng ba go thusa gore nako e nneng o kry-a mmereko ono sena le tšhelete ya gore o ka namela transport mara somebody a go fa tšhelete ya ntlha gore o kgone o kry-a mmereko mara today after go kry-a pay ya gago ya ntlha fela o mo lebetse bana ba modimo Josepha le ene a lebalwa a seka ba gopolwa ke monna o ga o bala verse 23 ya teng ke yone e re bolelelang gore monna o o sala a lebala Josepha e re mme mookamedi wa bathokedi a seke a gopola Josepha a mo lebala fela go na le batho ba e leng gore o seke bo wa dira phoso wa ba lebala mo bophelong ba gago batho ba ba go thusitseng ba ba itseng ko o tswang ko teng monna o ne a itse maemo a tlogetseng Josepha mo go ona gore ba ne ba sa rate gore e be ba le mo maemong ao mara ga ene a setse a tswile o lebetse ngwana modimo se ke a lebala batho o se ke wa lebala modimo o se ke wa lebala batlhanka ba modimo o se ke wa lebala ba lesika la gago o se ke wa lebala baagisane o se ke wa lebala badira mmogo o se ke wa lebala batho ba o gotseng le bone batho ba itebatsa bana ba modimo ba 'ira a biggest mistake of their lives bona monna yo le ene ga nne a lwala ga nne a lwala Jobe o ne a lebalwa ke batho ba le bantsi o ne a bua mafoko a mangwe mo Job chapter 19 verse 14 a re my relatives have failed me my close friends have forgotten me ka re batho ge ba go lebala nako nngwe o lebalwa le ke di-relative tsa gago molemo o nong o ba direla tsa bona dithapelo tse nong o ba rapelela tsone ba go lebale le bona still a re ke lebetswe le ke ditsala tsa me tse di neng di le gaufi thata le nna wa itse ga o ka lebalwa ke ditsala bana ba modimo go ba botlhoko ka tsela e e makatsang ke itse taba ya go lebalwa bana ba modimo gore e re mole wena o ne o support-ile batho ba go lebale ga maemo a bona a setse a change-itse motho o kry-e a inyetse mo ntlong ya modimo a dira but ga sena a kry-a tiro motho ole o a fetoga e ba motho o montšha ga e sa le motho ole o mo itseng Tafita le ene o ile a lebalwa bagaetso so gona ke dumela gore pain ya go lebala le wena wa itse ngwana modimo never make a mistake ya gore o lebale batho ba o tshwanetseng o ba gopole ke batla re bale Psalm 31 verse 12 yona e bua yana Tafita ga bua a re ke nyatsegile mo baganetseng ba me botlhe bogolo mo go ba ke bapileng nabo ka nna yo o tshosang mo go ba ke itsanyeng le nabo ba ba mponang kwa mmileng ba ntshaba bona ngwana modimo yo Tafita ga e bolela ka sekgowa a re I was like the person who was dead ke lebetswe bjaaka mosi a re ke tshwana fela le sejana se se thubegileng go botlhoko go lebalwa bana ba modimo o bo o lebalwe le ke bao o leng gore o belegwe le bona mare ke batla go bolelela something ke se noa o ile a gopolwa ke modimo re na le modimo wa gopolang batho le ga o le mo maemo batho ba go lebetse mara modimo yane ga a go gopole o gopotsa noa mo le batho ba setse ba shule kao fela ba ba neng ba sa re sepe ka modimo a mo gopola gore go na le noa ka mogare ga a reka monna o mongwe o ile ba bapolwa le morena Jesu e le disenyi tse pedi o mongwe ka mo letsogong la molema o mongwe ka mogola moja o mongwe ole o ne a dirile motlae a le mo lesong mara o ne a bulega matlho mo Luke 23 verse 42 a dira boikuelo ko go morena Jesu ka gore o ne a itse gore ga o ka lebalwa ke modimo go botlhoko go feta ga o ka lebalwa ke batho a re morena Jesu o nkgopole ga o tsena mo paradiseng Jesu a re bosigong bona bo re tlabe re le mmogo so o ne a llela go gopolwa ke modimo bona modimo ga o phaga o tsholetsa lentswe la la gagwe la gago o kopa gore modimo a se go lebale modimo o tla go gopola bana ba modimo ba people can forget you but God will never ever forget you we ile a gopola Paulo a le ka mogare ga trompo a le mo diketaneng tse batho ba neng ba mmofile ka tsone ka ntlha ya evangeli ya modimo mara modimo a mo gopola moengele a tla a mogolola diketane tsele di a wa mo matsogong a gagwe menyako ya ipula o bona ga o gopolwa ke modimo dilo di a ipereka bana ba modimo monna ona o ne a lebetse ka ga Josepha mara modimo a ile gore farao a loretoro e neng e palelwa ke gore interpretiwe ke anyone mo setšhabeng sele sa egepeto it was only Joseph wa neng a ka kgona go interpreta toro ele e ke rata modimo o tlisa maemo a tla kgonang gore a lokisiwe ke wena fela mo le ge batho ba go lebetse Josepha a ya a o ntshiwa ga ntshiwa ya ba moeteledipele wa batho ba ba neng ba mo lebetse bona ge modimo a go ntsha mo maemong a thata le ba neng ba go lebetse you become a leader mo go bona you become a role model mo go bona ba khubama mo pele ga gago e re Josepha a polwa diaparo tsa trong a peswa ketane e lele chaini e galalelang ya gauta bana ba modimo wa bona modimo ga go ntsha mo maemong ge batho ba go lebetse because Joseph o ile a lebalwa for a period of 2 years mara modimo it was only one day mo modimo a ileng a mo gopola le wena modimo o tlo go gopola le ge batho ba ka go lebala ka tseno o bodutu ga gona motho o e leng gore wa go gopola you are no longer a favorite ya anybody mara modimo o tle go gopola modimo o tle go ntsha ka mogare ga trompo modimo o tle go tla a phakisa a go swathola ka gare ga seemo se se thata sa bophelo ba gago modimo o tle go tla a phakisa a go swathola mo selong sa gago ka tseno batho ba kgone le go gomotsa because ba believe gore ba go gomoditse it was enough mara modimo yena mo le batho ba utlwetse ka raselelo wa tla modimo go na le se fela se seng se se reng ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena e tlo o lale go nna ke batla go bolelela ngwana modimo gore ga gona seemo se se kapalelang modimo gore a tle go thuthusa ga gona seemo se se kapalelang modimo gore a tle a tlo go lwanela o ka bona o ka re letsatsi ga le ya go tlhabela because ga o le ka gare ga trompo ke lefifi fela ga o le ka gare ga trompo ga gona le motho o mo itseng all the people ba ba leng around you ke di strangers fem batho ba o sa belegwang le bona e nna family ya gago mara ga o disappointiwa o le ka gare ga maemo a modimo ene will never forget you ga mo lebala Josepha re ka ba bua ka maina bana ba modimo banna ba modimo a ileng a ba gopola le wena a ka go gopola family ya gago ya go ya bona o le motho family ya gago ya bona modimo a go apesitse kganalelo ya bona the gold e leng mo molaleng wa gago ya bona diaparo tse ntšha tseo di apereng e seng diaparo tsa kutlwa botlhoko e seng diaparo tsa ngongorego e seng diaparo tsa go sola modimo a tšhentšhile diaparo tsa gago ngwana modimo o apere lerato o apere maatla o apere kgalalelo ya modimo o galalela because modimo ga go ntsha ka ratronko you will never be the same again ke batla o bua mafoko a mo godimo ga bophelo ba gago gore modimo o go gopotse mo letsatsing le ka gare ga selelo sa gago modimo o go gopotse ka ra poverty ya gago modimo o go gopotse ka re ga maemo a ntseng a go tshwenya o nagana gore batho ba tla go ntsha ka mogare ga ona mara batho ba go lebetse modimo ene o go gopotse ka tseno ke nako ya gore o phagamisa lentswe o re modimo ke a leboga gore o nswathole ka ra maemo a o nswathole ka ra bolwetse ne ke nagana re ke tla bona motho a tla tlo nthapelela mara ga gona ope o a tlileng but modimo o tla miraculously wa go ntsha ka ra bolwetse o go ntsha ka ra diphate tse di bollo ya you are set free ka lebitso la Jesu wa Nazareta a modimo a go golole a go ntshe a go lokolle le wena o bone bophelo bjaaka batho ba bangwe ba bo bone God is forever faithful and God loves you a re rapele ngwana modimo re a leboga ntate a galalelang ka lebitso la morena Jesu wena mmuila dikgoro wena modimo o e reng ge batho ba re lebetse wena wa re gopola wena modimo wa ile ngore ga gona obstacle epe e ka go palelang re modimo wa maemo a rona modimo wa bophelo ba rona modimo wa pholoso ya rona re a leboga gore o bo re golotse le mo letsatsile re bona letsatsile le ntsha re bona maemo a mantsha re bona batho ba bantsha re na le the new name e o re fang yone ya gore we are no longer prisoners but we are the children of God re a leboga modimo wa rona se go fatsa ba botlhe ba ba utlwileng molaetsao ba o fetisetse ko go ba bangwe tokologo ya aparele setšhaba sa gago re a leboga ka leina la morena Jesu wa Nazareta amen ke Bishop Lucky Molwantwa Mispa Bible Church 072-135-0708 amen
the words of the Lord are words of life your heart is on 657 AM 657 AM radio for believers in action